Paulo ngoma edi kan a otre koma Timotheo ti baako.
Paulo Kristo Yesu sumafo se de yan jin kwan Yakobon ni Awurade Kristo Yesu a oni eni da so no hyeye no de koma Timotheo a oye migidie mu oba no krem adom mobro hunu asumdwie mfiri eje Yakobon ni Awurade Kristo Yesu nkan. Said the Emiko Macedonia, Mistra was set na episo, na what to nipa before. Sa won't change the chair for fro. Since won't ye and as a seminar and at war. I ain't near ye. I won't see me some moon, sinning Yanko Pon fear here, a woji de mono. Ne put to some nobota any or dry if we are come a crown, near Hunimpa, Nijidia and Conton Pony moon. And nona a binumwa trim one danico in same who woom. Besso a yam racher for. Nanso wanti dia waka ni dia wo hyemu din no ase e. Ni enim sɛ mra no, te obi di so sɛ eti a eye. Na oni nu nim sɛ mra bi na hɔ ma ɔtini ni ni. Na eda hɔ ma mra tofo. Wɔn a wɔn fere Onyankopɔn ne bɔneyɛfo. Wɔn a wɔn ho ntie na wɔn ho agu fi. Agya ne ɛna awudifo, nipakumfo, adwumamɔfo, ne wɔn a wɔne mɛmada. Nipatɔnfo, atrofo. Nchantofo ni biribia eka ho a ene nkyerekyere pa no di asie sɛ de ahoto Nyankopɔn ani mu onyam asɛmpa a wɔde ahyɛ me nsa no tie no na meda yɛn Awurade Kristo Yesu a ɔhyɛ me din no ase sɛ wɔbu me ɔnokwafoɔ de me ahyɛ ɔsom no mu me aka ne me yɛmusu bɔfoɔ ne ɔtaafoɔ ne oniadinfoɔ nanso wɔahu me mɔborɔ ebisɛ na minnim na meyɛ ɔno gye aman nyima nnie mu ni Awurade adom dɔɔso buru so gyidie ne ɔdɔ a ɛwɔ Kristo Yesu mu mu. Ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ wɔgye koraa sɛ Kristo Yesu bɛ wiase bɛgyee ne bɔneɛfo a me na medi wɔn mu kan. Nanso yei nti wɔahu me mmɔbɔ sɛ me a medi kan mu na Yesu Kristo bɛyi abodwokyɛre nyinaa adi de ayɛ wɔn a wɔrebɛgye no adie akɔdaa nkwa mu no nhwɛsoɔ. Nanso mmeresantenhene Onyankopɔn kora ɔmporɔ a wohu no no ani die ne animonyam nka no mre santin fin santin amen ta okasa kire yi na mede me hye wo nsa me ba Timotheo sɛ de adi sɛm a wo kan no wo hu kane no tie no sɛ faso ko okopa no ne nya gidie ne ahoni pa ebinom agya mu no wo gu asu gidie ho no wo mu bi ne Himenio ni Alexandro a mayi wo mama satan sɛ wo ntwe wo aso na wankan busisem.